Sabor sar juroom ñett fukk ak juroom ñaar Sion yaay ndeyu xet yi ñeel askanu korewu goor di wayu sabor dekkup aji saxji kenu yaang ca tundu yu sell ya aji saxje sop bunti Sion gi mu gënal ko fu askanu yanko ba dekké yow dekkup yalla bi tu des na say jaloore selaw yalla ne malimaale misraak babylon ñima xam di deg xolal filisti ak tir ak rewum kous nita ngi juddo fa te teewul ñu ci sanale ko sion ne ki ak keefa bokk juddo te aji kawé je saxal sion aji sax je lim xet yi limaale len ne ki fi la juddo selaw kuy fecc ak kuy way and nan suñu ci saano ci san fi la